music we're making, it touch your soul. Take you to a place you never been. Music we're making, it touch your soul. Take you place you've been. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
Turn it up.
Unaishiaje vi basic, nika kesho iko promise. Na kuna era sitesi, napenda album ya chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wana kungoje udedi, wende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blackjack disease. Wifa kidai shopping twende overseas. Meka mna gani kubwa, let me show my kids. Nazia kaju ya meza wone emblem jadinya. She's skin dio stima wacha Kenjen nani.
Keep talking, keep talking.
Shule tuko high kama shule, najua hapo likosha hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake, napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante, fry ele uko nayo acha kujikompea. Ule na mingi ndo naongezewa tu yake, niko mtu alisemanga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking.
Chameleon,
keep talking,
keep talking.
Ni kama moyo wangu umetekwa nyara, ama umenyekea hirisi.
Unataka tu make me love or make me feel it, love me make me love again. Unajua tena nilipata my heart break, mapenzi na shot, ninaogopa ku repeat again. Wanomutima babu menya kwa menye kakuruma, kuruma kubagwe na ya galamu na ngeya numya. I gave a full love in and I gave all my heart. What a pity we were never, and we can never ever.
I'm a slave in love, I'm a slave in love.
For a while, but it's alright.
We both are realest.
Kela kama lola, auke zumbu mufti, I'm a homegirl. Sweet mommy, rich mommy, fine ladies come for you, so I don't fit in at all.
Nakutaka tu wewe, ingawa wanitia kiwewe. Umeniteka kishezi, sina mapwantu, just to boy, I'm falling hard. Nakutaka tu wewe, ingawa masela wanasema wesi type yangu. Sing, I'm a one to trust you. I'm falling hard.
When the world is still and no one else is watching, know that I got you, boy. I've been loving you for an eternity, and I'm never gonna let you go.
action. Tabaki tunde, tabaki tunde, tabaki tunde play. Oh, kini action. Tabaki tunde, tabaki tunde, tabaki tunde play. Oh, all I ever wanted in my life is a guy who can love me and treat me right. Me no care about gold and diamonds, that's why I think it would fit just right. Missy fizzy jana jike, kukuona tu wafanya mili chisike. Sijawahi penda mtu kama vile, niite mpenzi ni furaha. Nakutaka tu wewe, ingawa wanitia kiwewe. Umeniteka kishenzi, sinama kwa mtu, just a boy I'm falling hard. Nakutaka tu wewe. I'm a one, two, just you. I'm falling hard. When the world is still and no one else is watching, know that I got you, boy. I've been loving you for an eternity, and I'm never gonna let you go. Kini action, tabaki tunde, tabaki tunde, tabaki tunde, play. Oh, kini action, tabaki tunde, tabaki tunde, tabaki tunde, play.
Nipa mumimi kama nyangau. Na tena maumivu dawa ninywe vidungu. Ulie nipa mumimi kama nyangau. Na tena maumivu dawa ninywe vidungu. Marafiki mashosti kani dharau, kani tia uvivu, stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu kama nyangau, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Marafiki mashosti kani dharau, kani tia uvivu, stress niwe mnyonge. Sina thamani, ndo mana unawafata miluko, oh baba. Leo sina thamani, ndo mana unawafata miluko, oh baba. Weni ache,
nitakuna mdogo mdogo.
Niache nende sala,
nitakuna mdogo mdogo.
Mara ugomvi unakurupua, unanitukana mimi. Hata zawadi nikikuletea hausemi asante. Tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu, usiwaze. Wangu moto we unauchanganya. Umekuwa kivuruge, unavuruga sana. Baba we, kitu gani kwako misijafanya? Ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani, no mana unawapata masista duhu, oh baba. Leo sina thamani, no mana unawapata masista duhu, oh baba. We ni ache,
nitakuna mdogo mdogo.
Ni ache we,
nitakuna
kidogo kidogo.
Nitakuna mdogo mdogo.
Nitakuna mimi.
Nitakuna mdogo mdogo. Nitakuna
tonight, I wanna love you tonight. Don't go, I'm putain. Don't tell my number, I'm putain. kama ni nyama amuwe kain. Unafanya nina baki amzibai.
Ase tonight tu ya dunda
undai.
Ase magia lu ya dunda
undai.
Ase tonight
tonight tu ya dundai.
Today
undai.
Ase tonight tu ya dunda
undai.
Ase magia lu ya dunda
undai.
Ase tonight
tonight tu ya dundai.
Oh yeah.
Sato magitha nimeingia club hivi na kuna dema na kabiz kwa phone kana ita cup easy kwani mama what's up bana nikamshona aitwa king kaka na kuna bile umeni bamba wait a letter na ulete bill hapa. I can die when you think I don't do you. You can tell my friend who you my do. He's on your room as ma, watch your gazette. Work when you come to in carpet. Tonight I'm baby new khaki bed. This la lays my design me bana. Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Dunda eh.
Deep, deep, you got the keys to my jeep. This is the case and I'm Rambo in a stick shift. Ignition, baby, full speed. Keep, speed, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Busy, blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. You say you want me or oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata mazi, kwa dunda sipendi vita tona watiaji, nikiserereka. Napenda ndogo hiyo, nandimu, na jagia maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka.
I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too, baby. Mr. Prevent, bang, I'm loving your ranking. Njanja nakita kikingi simga. God, just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting woman. Woman. She be my woman, woman. Still coming, sing along my name, baby, yeah. True love do exist, and that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your ranking. Njanja nakita kicking is him, God just know that it's nothing. Rather I am a fence and it trusting woman.
Nimejaliwa moyo upendo kutenda napendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sije seto mademu wananikumu vibaya. Nimeshabadili hata mieneno nadai nimefulia ile mbaya. Mwana sifanyi kiki tena na skendo, sina nazo kisa wewe mama. Wananita playboy outbreaker bada kitendo.
Nasema
wayania wanyamini hata kama na watania. Wananita playboy outbreaker bada kitendo.
Nasema
wayania wanyamini hata kama na watania. Baby miso mtu wa mchezo mchezo. Vyombo ni mkande ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula kwa mkono washi. Kama mashine nampata ngo, mana anaga wala maji. Wananita playboy bada kitendo.
Nasema
wayania mwenye mini hata kama na watania. Wananita playboy bada kitendo.
Jioni michezo unaijua mama msomi, pini kitovu kifua na sikioni.
Salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na saa, sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika ilo mpenzi ya saa. Mio oh, oh.
amor.
Ina stress imeja kwenye kichwa sogeza kiteka ikueleze machacha alomkuta. Kuna kijana ananisumbua sana, mke wangu rahana, nyumbani amani hakuna. Asizani mimi ni mkimya sana, wasia naumia roho yangu, isije baadaye mikupata lawama nikaribu sifi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Asema mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Kimona mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufurahi. Anapitaga kibarazani, huo kashusha makarioni, anajifanya yeye muuni. Wezi yetu lianza tisi, tabadilisha na majengo ya serikali. Mini enda jela, ye aende mbonchwali. Asizani mimi ni mkimya sana, wezi ya naumia roho yangu, isije baadaye mikupata lawama nikaribu sifi yangu.
Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu mekose kuchagua, nimezidisha chenchi kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimeja na mlango. Ayo ni mboni yangu
kiza kinene,
kibatari utambi umetumbukia. Ya ila khidira yangu
kiza kinene,
imepeke chonguzo niliyo egemea.
Kiza kinene
DJ Wife, email okabinufa@gmail.com or hala on 0708 2512.
I've been trying not to diss you, mwenza komi nilikozi na ishu mpenzi opuko sawa. My darling, and I've been trying not to miss you. Ila unapoenda buta yangu maumivu, we yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Ai, aya ni maruani, yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tushazamisha meli yameisha, nitaambia nini waingo muhana tirena.
Ikabanwa
na my feelings hawasikiwe.
Ayaoni macho yangu
kiza kinene,
koropo yutambi umetumbukia.
Kiza kinene,
oh, yala khidira yangu
kiza kinene.
It's never gonna be the same, no 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 no.
Kiza kinene,
oh.
Overdose upon you, my ume.
overload. Umetosha gari ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home, sitaziongea mihujione manze no longer. Sikiwit, mki yangu kia loto usiende kutangaza. It's not a sikiwit, nimeshindwa kunyamaza. I think I'm addicted. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Unachonipa sahipi ya unipeleta, usije ukaniweka. Wacha ni onje sahi, wacha ni onje tena. Hizi ni dawa za kulei, yeah. Wakuzi ya mepata master. Nobody put it down like you, yeah, yeah. Yes, kubaba kitanda. The way you put it down, I think I'm addicted. Sasa na jeza defense. Every word is my witness. Nige shindo kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa na jeza defense. Every word is my witness. Nina shinda kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, nime overdose. Oh my, nime overdose. Oh my, nime overdose. Upendo wako umenifaa.
Yeah baby, yeah.
Ni maradufu, yeah yeah. Uwepo wako umetawala.
DJ Wi-Fi, Vivo the realest.
Nikiwa peke yangu, sija kamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. No no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe. Popote my baby. Nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe. Nitacheza nawe, nitaringa nawe.
Ineza kwa fresh kwa una time tuende mali out. Okay na chosho si mine, neza ka kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesa it down, tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubringu lover down. Usikwe na pressure sit down, let me run my mouth. Iskuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location uka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound, movie loud, do be loud. See you loud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist.
Resist.
I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you or tell you in case.
Listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Turn it
up. Naisu menifunga kokoro. Naisu menifunga minyororo ya mahaba. Hata kwenye giza totoro, baby. Nachotaji ni uwepo wako na ni sawa. Juliet mini Romeo, leo kesho peponi, yeah, yeah. Sikio shafunga kwa komeo, ya usisikie. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halina kwenye hili penzi na imani, baby. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halina kwenye hili penzi na imani, baby. This kind of love, of love, utoipata hata kwa hela, of love, of love, this kind of love, of love, utoipata hata kwa sponsor, of love, of love. Poradi nite, nitekete. Mama nite, nitekete. Wala kumbala thamani, wala kumbala thamani. Iporadi nite, nitekete. Mama nite, nitekete. Wala kumbala thamani, wala kumbala thamani. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadhinani, kwenye mpenzi na imani, baby, yeah. Wanasema unifai, wanasema yetu na hadina, kwenye mpenzi na imani, baby. This kind of love, of love, utoipata hata kwa hela, of love, of love. This kind of love, of love, utoipata hata kwa hela, of love.
You're my girl.
Call me your number one. Baby, you can call me your super.
my lover. Cause when the sun lights at west side, you're always gonna be my number one.
Somebody call for my man, call for me cure, call for my lover. Cause when the sun lights at west side, you're always gonna be my number one.
Yeah, south, south. It's idea to do coax, come a cow.
Na lepa za udeadly uko unajua zina exist ata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni daddy ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utona ma mistakes.
Inekwa surgery.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
So edanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire. Dry your tears, daddy don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said piga kazi while I'm young and strong. I said for you I'll be strong for 1,000 years. Style zangu ni medley, Joshua ngam deadly. Marapo na una movie, Nashua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa zina ziko empty. Nashua gamzi, kirato, kiuza flow. Misho mwezi kuna teve but at least kuna dongo. Mazote watandika kunidis, sitabo. Nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah. Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha nga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unaprenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true hati kesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua sote night please.
Can I be free? Relax and take it.